no. Yeah, yeah. Stava imasoga, chino chibuzo chaba na Uganda. Simbu wigu no mutima kwa kwanga. Yeah, the question. And they,
Bone Ranger.
Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah, Rachi. Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah, Rachi. Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah, Rachi. Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah, Rachi. Tulabeba jibakura nyo, bakazana. Na yatenga wafundikina wakaba maziga. Urawatesa avanji. Baheta, eyo mutananga koja ya galo kuteka. Nebo wera roya nga wasoma, amateka. Omutesi walai, akuteka. Gata kude na kubuje kweyo genda kuleka. Oluza awoma kako nga baba gobe waka. Oloku banga baya galato kutu ala ketaka. Omutesa sanyu kanga wesa za masuti. Ayagala kusanyu kango limu shooti case. Aswa gangola na manyo, kuruanyi sabates. Freedom fighter, baheta zeno baletra stress. Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah. Rachi, Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah, Rachi, Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah, Rachi, Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah, Rachi.
Afresh kida tugamba kutala afia. Na yataba mukubanda febote bali feya. Bulidoko la wafachi mukute kamufia. Shiba kugamba jealous people everywhere. Echinuma waleke tuwa na wokunia. Matu za isobu za nyonga tete bali feya. Dear friends do everything without fear, I go find my rest cause I got no fear. Star boy, pan the mic, let me pitch on my head. Star. Let me rap, it's a talent I got from a god. That me got fucking us, you talking about wheels. That me got everything, but I keep peace, my desk. Come back with music, I'm going to move. Call me my swagger, the swagger boy, star boy, then.
Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah, Rachi. Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah, Rachi. Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah, Rachi, Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah, Rachi.
Eba kuru pata sitting maswaga dasi mamoto. Waheta be unyati banda viva kumiaka emito. Tuambala fitting bobe salazi jento. Uruwe wanda bajiba chanti sa echilo. Balaga ko, mbeja ko, barimela ko, ngeko ba nemede ko. Yeah, we, yo. Nagalamba kaka seti maswaga zeno city day. I'm gonna make the rest of my life to be the best of my life. I'm a rap mkuba gali chua siku wagaba. I'm a choko mide teach. Is a teacher in a party future doko mistabo. Maswaga deno kuva bombo. Yeah, akatimba wade lecture.
Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah.
Na yenga Rachi.
Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah.
Mbusa Rachi.
Rachi wana Uganda tuwe walana. Ah, ah.
Na yenga Rachi.
Rachi wana Uganda tuwe fitina. Ah, ah.
Mbusa Rachi.